madaxweynaha dowladda goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo guddiga gurmadka qaran oo ay ugu horeeyaan wasiirada wasaaradaha caafimaadka waxbarashada guddoomiyaha Soodma ayaa xarunta Nyuka ku qabtay kulan diiradda lagu saaray sidii jawaab kabasho looga bixin lahaa khasaaraha ka dhashay dabkii ka kacay suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar. Kulankan ayaa lagu soo bandhigay warbixinta Soodma ee xaaladda suuqa lagu ogaaday safarkii u kulgelidda ahaa ee guddoomiyaha hadda uu ku tagay magaalada Jowhar, kaasi oo lagu xusay in dabku u baabi'iyey 90 goob oo ganacsi ah, isla markaana uu burburiyey dhaqaale dhan 2 milyan ilaa iyo 2 milyan iyo bar, isla markaana waxyeeleeyey habnoolleedka 5,000 oo qoys. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa hay'adda Soodma iyo guddiga gurmadka qaran ku booriyey dadaalka socda ee dadka khasaaruhu gaaray lagu garab istaagayo, isla markaana guddiga ayaana ballan qaaday in si wax ku ool ah lagu taageeri doono dadka ciirtoobay ee gacmo qabadka degdega u baahan.